nanto zikuona.
Kasanta,
kasanta, nafsi yangu inakuita uwe wangu. Kasanta, mapenzi yetu nani usihusishe watu. Kasanta, kati ya wewe ndio chaguo langu.
Sifanyi love baby, minafanya destiny. Joma na kena believe we were meant to be. Kwa kila ex nime date, better rest in peace. Na kupenda very much, better get me king. Deep down in my heart, mbaka tatu kwa skin. I can't forget what we have and where we have been. Nikiwa nawe mina film, can me win the league. Takufanyu cheke dela kama Mr. Bean. Takutibu dela ni kama Dr. Rindy. Na feel niko high kama douche kwa ceiling baby. Takupa love with a lot of discipline. The ball in your court, please don't deceive me.
Kasanta, nafsi yangu ya kuita uwe wangu. Kasanta, mapenzi yetu nani usihusishe watu. Kasanta, kati ya wewe ndio chaguo langu. Kasanta, tuwe pamoja hadi kifo changu.
Mapenzi sio biashara, nipende vile niko. Love ni adventure na kusiwa njiko. Mshopishi si kuvunjika kwa mwiko. Mke mwema ni ule anakumbuka mandiko. Ndakupa love bila kumite na talk ya people. Mapenzi yangu kwako ni hadi siku ya kifo. Hili kama ahadi na pia agizo. Ita last forever hadi siku ya mwisho. Mapenzi itakuwa round kama round meriko. Na devaki ya bia ntamada na pisto. Una anvali kwangu kama gun kwa dingo. Nikidaide mgine itakuwa iligo.
Kasanta, nafsi yangu ya kuita uwe wangu. Kasanta, mapenzi yetu nani usihusishe watu. Kasanta, kati ya wewe ndio chaguo langu. Kasanta, tuwe pamoja hadi kifo changu.
Kakukupenda ni crime, acha nipelekwe hell. Besuda sipeonga, acha nikufie cell. If you can't love me now, don't love me later. Where my letter is greater with paper na fame. Acha tufunge ndoa, no ina story to tell. Nikufunge baby kama lioness kwa cage. Love ni love despite the age. Alafu tableza konje masazi rhyme na face. This another episode, new chapter na page. Usiwaka kina Tracy, Shalimo na Jen. Wenye wana believe love ni money na sex. Kila kitu toko fine, wonder remain the same.
Kasanta, nafsi yangu ya kuita uwe wangu. Kasanta, mapenzi yetu nani usihusishe watu. Kasanta, kati ya wewe ndio chaguo langu. Kasanta, tuwe pamoja hadi kifo changu. Kasanta, nafsi yangu ya kuita uwe wangu. Kasanta, mapenzi yetu nani usihusishe watu. Kasanta, kati ya wewe ndio chaguo langu. Kasanta, tuwe pamoja hadi kifo changu.